beautiful music, classic music. Sota blanda ndio kila siku na gatha ideas za kusaka mkwanja wakati ni sasa kuna kulala. Kidogo tuko hapo kizuba usha wacho kiasi uwezi tufikia juu. Tuko mbali sana oya usha topo oya utoshi mboga oya. We ni soso umeangusha ni meokota. He?
Ni ite dream all I need is a mind.
Acha kina nani uliza watu uliza ghetto uliza watu mitaani. Si kwa club, si kwa street, siyo mitiani. Mina like sana area yangu yani dando. Mina speak shit na wamesh kama candle. Marapa wote imbo na wajenge ya kaskandol. Na like sana ngori junajua wana mambo. Pita chuo mzote kama una squadi. Mindyo emperor yani mindyo ngori. Mina penda shit magwara wako honi. Mina penda vela kupunguza honbi. Pita chuo mbaya utajua chusuki san. Major League robbery yani fogo plan. Uki hate na kublow hapo summer style. Kuna get hot yani summer time.
Ni ite dream all I need is a mind.
Ndiyo si ujiaji ndiyo si lie.
Kama una beef maheta unipasai.
Kawe ni mjanja unajua venye na lie.
Ni ite dream all I need is a mind.
Ndiyo si ujiaji ndiyo si lie.
Kama una beef maheta unipasai.
Kawe ni mjanja unajua venye na lie. Peace.